Neza neza biransaga
Masesuru misa
Naha narahabahaye ariko Iri nitandukaniro Nakazuba karenga Murwererani Ndoro Yesu mutima Inoni zirineye Igicaniro cy'urukundo Inzozi zibaye impamo Nibyo urukundo rwasabye Amata yabyaye amavuta Aranyumva kankunda Tuzarambanayo Tuzasazanaye Tuzarambanayo Tuzasazanaye Ya marebe nzakwambika inkindi usiye unogereze muhundi bisigo soko inganzo yanjye umuri hariye wahiguranga muri gitego nakwambitse ikamba fifi Zibaye impamo Nibyo urukundo rwasabye Amata yabyaye amavuta Aranyumva kankunda Tuzarambanayo Tuzasazanaye Tuzarambanayo Tuzasazanaye Kwa mubyano mvuri bicuro Umuringa nambitswe na rurema Amaremba tamariza Ndaguhamya inganzo Nshiri gishika Rukunda afite inkesha ku maso Nimubera rugo Seko yabeza banjye Mahara yiwacu Inzozi zibaye impamo Nibyo urukundo rwasabye Amata yabyaye amavuta Aranyumva kankunda Tuzarambanayo Tuzasazanaye Tuzarambanayo Tuzasazanaye